wena mfo wethu nentanda basekhona abazali bonke ekhaya wena nkabi yami unentanda basekhona abazali bonke ekhaya wena mngani wami unentanda basekhona abazali bonke ekhaya wena mngani wami unentanda basekhona abazali bonke ekhaya thina sesafela ubaba nashiya ngalutho ekhaya thina sesafela ubaba nashiya ngalutho ekhaya thina safela ubaba nashiya ngalutho ekhaya ithilo kumele sibhekelele umama ubaba nashiya ngalutho ekhaya ithilo kumele sibhekelele umama ubaba nashiya ngalutho ekhaya ithilo kumele sibhekele odadewethu ubaba nashiya ngalutho ekhaya uyena mfo wethu nenhlanhla basekhona abazali bonke ekhaya bawucela ugolobho kimi ngeyakho imali wenzala ngoba senza sonke bawucela ugolobho kimi bawucela ugolobho kimi ngeyakho imali wenzala ngoba senza sonke bawucela ugolobho kimi ngeyakho imali wenzala ngoba senza sonke imuthi
Sisebenzisa ngayo.